Uzojabula mase mfike ekhaya ngizobaphathela izinto ezimnandi nabashaya bangawazi umalume usaphila kulo mhlaba ukuthi besayozamisana ishaya izulu emshayeni senkumbulo edladleni I hope uphanda kwami uzobajabulisa edladleni bengiyozamishele ngikwazi ukubeka ukudla etafuleni sekuseduze edladleni ishaya izulu emshayeni le mali engiyiphethe ngifuna ukubeka ukudla etafuleni ishaya izulu emshayeni
sekuseduze izulu
From my figure guy, young nigga, green nigga, in a humbang yourself, Miss Hogan, the lace of Bangula. My figure guy, young for no mama, visit them that the guy you come back, telling but that taxi no babby bonunda. A boom of your pandy, petty sag, my foot on little monious land, a spongy dose, a sega car.
Mamfie,
Mamfie,
Mamfie, Mamfie, Mamfie, Mamfie,